bubanya bumwai lenaja asinja bubanya bumwai
lenaja 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 lenaja
abubanya bumwai
lenaja 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 lenaja
asinja bubanya bumwai
lenaja 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 lenaja
nambu bana bumwai
lenaja
ringi nambu bana bumka
lenaja
tinale ya pota na ne ka tulupa na na no boda chamba onye muda wanne ya ogba kali bai po onye muda wanne ya nya gba kali bai po lenaja Abubanya bumwai
lenaja
asinja bubanya bumka
lenaja 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 lenaja
abubanya bumka
lenaja lenaja
abubago bumwai
lenaja
asinja bubago bumwai
lenaja
ginele ya puta na ne kotulpa no 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 boda chamba Onye muda wanne ya ogba kali bai po Onye muda wanne ya ya gba kali bai po benaja
ya gba kali bai po ya gba kali bai po
nti si na ya da anu ife
ya gba kali bai po ya gba kali bai
po bebelisi nsobe
ya gba kali bai po
na akiko na egwu anya
ya gba kali bai po
unu ga anu maka mgbe enwuda akwụlọ
ya gba kali bai po 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 ya gba kali bai po
abubanya bumwai
mbenaja 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 mbenaja
Abubanya bumka
lenaja
asinja bubanya bumwai
lenaja
asinja bubanya bumka
lenaja
lenaja abubanya bumwai
lenaja
ginele ya pota na ne kotulupa no 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 boda chamba onye muda wanne ya ogba kali bai po onye muda wanne ya ogba kali bai po lenaja Owebuli abu na nsogbu bi adi na anyi umu anumanu. Amazi onye na-achi, amarozi onye na-achi. Onye bia oni ekwu ivesole na eme ka osi wasi ya. Owe pulu abu na neko trukpa no kata omri vlog ya. Owe pom.
Ya bakari wai.
Unini unini meva kumu anu man.
Ya bakari wai.
Ogba si ave ve nya chali men.
Ya bakari wai.
Owe boys. Kumu anu man nini we za cha 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 cha.
Ya bakari wai.
Sosan kita bo nya na roge ne meva nine.
Ya bakari wai.
Kavan chasa chasi album manu man. Owe si van even actually gwa babu ni a chasi. Bido tata gaba no nyama abu nyega na chizi obudu van ile. Hey.
enwe wepuzi ọnụ ka ọ bịa si ya na aka agwabu n'ife agwa ka mbado elu ndị ụmụ ụkwụ ya nọ wee si enwe kpuchi ọnụ wee chụa chụa ka vajide tigbue enwe wee kunie were ọsọ naanị enu je ga eri ma wee si enwe ịlechasị enu ịlịlata n'oge ọbụla iji na alịlata n'ọnya na ava na ahị ọbụba onye bụ nke a sị ndị ọbụba onye bụ nwanyị na ọbụba tụbụ nke na ọbụba tụbụ nke gị tụrụ ya pụta naanị ka ọ tụrụ mkpa n'ọnụ n'obodo achọ mkpa onye nwude nwanne ya ọ na-akarịwa ikpo onye nwude nwanne ya na-agbakarịwa ikpo mbenaja na-agbakarịwa ikpo na-agbakarịwa ikpo anị kọtụrụkpa anụ sị na ya ga na-achị ụmụ anụmanụ ife ọ merụzi ọ wụsasị ya ka wụsị ụkwụ ọ nwerụzi ife ọ na-alụ ezigbo ụtụtụ ochebe na bụ ụmụ anụmanụ nke o jidelụ ọ daa tie 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 maka o menye gova niile egwu ọ nwasị nke nwere ọnụ okwu nwakwụ nke na-asị mba egwu anyị na-afọ akụkụ eji wele abata bụ ụmụ anụmanụ onye nke ọbịa bie n'ezigbo ngige chi ụtụtụ oge ụmụ anụmanụ na-eje m akpatasị a na-akpataba jiwe nne m elini ụbọchị maka na ka o bido mebe ife onwezi onye na-apụta n'ife n'ime ụlọ ụtụtụ onye nke gbatara ya n'obi mbọsị ya oje bie jegobe egwu anyị na-abụ ikekwa bụrụ na be m ene ka ọ bịa ajụbịa ọbụba onye bụ nke si m ọbụba onye bụ nwanyị ọbụba onye bụ nke ajụgị ọbụba onye bụ nke anụ anọ n'ịmọrọsị ya ọbụba ene bụ nwanyị asị na ọbụba ene bụ nwa ọsị ya gị na-eri ya pụta naanị ka ọ tụrụ mkpa n'ọnụ n'obodo achọ mkpa onye nwude nwanne ya onye nwude nwanne ya na-agbakarịwa ikpo mbenaja anụ nke a mee m azakwa nna m sịkwanye abata ma ọ bụ nye abata na oge ochigalụgwa ụzọ tigalụ anụ nke a mekọta mee mme ma ọ na-enupụ isi na ya ma m akpata ve niile dị na bie nke ka nke ve ọje na m kpatasị na m anyasị ya tie iru tie azụ tie aka nri aka ekpe ukolu ngwongwo a niile na-abịa ba nịkọtụrụkpa dị na-eli ọbụba onye bụ nwanyị ọbụba onye bụ nwanyị ọbụba gị bụ nwanyị n'ọbụba gị bụ nwanyị gị gụrụ ya pụta naanị ka ọ tụrụ mkpa n'ọnụ n'obodo achọ mkpa onye nwude nwanne ya onye nwude nwanne ya If I come make a slow man, make a tava. We love Mosinka, kita we get a seven in Noja, Wanaka. Where do you say? Cake of Woodies, you had it. I cannot talk at a zoo man, and just in Havana. I ended up with a gas, you must do your bad dress. Cake was you had it. Or see, just a seven in Niger, not a get patal, you are even in there, no. You are 11 in there, you are 11 in there. 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 You are Ebe jala lo Iga kuli rane Owesi ni ve mel no bnya ge weli a we golunnu Nya funa nu na ko mu anu ma nu rine Be weli a golunnu na ta ko le gali si anu no bi ewe nwe tego ge jine nyu mu aka ni Ko na puta si nuzo Kana mili we zu Mili we magidem Nketa na nu nu ogota Manye malu zuzu punye nanya Nunu nino we nani We apole abu na nunu anina na bwa nunu yi Ego nunu akule honi iti mkune rirane Wanche na Iwe nka haju yubye we natana die We na guwa eva sina nikwa tulo kwa kwa Ono go dufu ka ono dinalo Asi na nketa dinalo nuche Ati kono nola Nelo ive anu wage je Olupo ge nwa neko tulo kwa jiwe na agafe Obya ku olupo velo Nketa we kunye We ni anya di Sinu gili ni nipu anya Uge lono bie We fa neko tulo kwa koje na bem Na bato Ebi dogo ba kwegu ayi na fa gun o. Asimo bu bonya bu ma. Ndanaja. Abu bonya bu ma. Ndanaja. Ndanaja. Abu ba tu bu ma. Ndanaja. Ato gwalia. Si na bu ba tu bu ma. Ndanaja. Itulu ya pota. Na ne ko tulu pa. No 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 boda chomba. Bonya ude manne ya. Oba kaliwai. Bonya ude manne ya. Obelogo mi siga tu veni na nakwali ai bona la tu ena go ulu bona velo kita na veni ne ni ne ni ulu ko ga ga fere chacha sia ko ta we welo va malak ma va malak am bo ge ji welo na lusi na bie na to sia me ku te unye no la sia nya ne kuno Abu na nye mekata Ya na tazi eba nye jika Ya ne kumu waka ne tebanya Unye abisi ya mba geje kuna nanka jimenka nkeme Awepo unye Sia na mada ada abali vebi ya na beni oso Mia mano nuna neko trupa Abia tole akwa nyake nipi Wepu nye Yabuaguna bana patropa. Unyen of no ne bequanaqua. Nezian egum, which we have done a bear. Nabana patropa. Webuli abuna mkite nya da ne kotro pe fo abuna bia na bie chiwa loza na bie manyu ogozi bozi bonya na gru 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 bulisi tini ane kotro pa to anana weleza kwa die na akpere tawanya nko akpere tali nya nko lozi bozi bo yoro die efe wela kana bo hu die no no Malaysia, Nyanya, Ba. We are closing the court room. We are putting up. We are alumani, alumani. Unye, no, 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 ne ba kwa nezia funabu. Die bonye bula ne court room. Anguli wejwe ibu. Die ba unye ne ba kwa. Malukon ne me kasi court room. Me si ande kwa numa. Unye we solusiye nguli we manasina. Oke mwalo kumanye mwala kiko. Owe puli abu na umano mano ndi ozovu ndi ona da bubeva. Amuza no obo nkita tabula neko atropa. Matufa mago kanko abu na tini si novia. Si aneko atropa ne mi vivini ni oni emeva kasi na nkita tabu. Ana nkita agava ko. Eto akavani nezi wewe loso na ni mofi. Umo bila no ndi ozovu ndi anada. Na inwiri iku abu na anada buli ada buli. We solize nketa ni unye na angole Nde bany Made ewe kwana Ono do ono niya Moba kono obo ngwela Moba oku ono niya We ne gosi niye sika Makana ki ife si ni ike Unwe li ife sika lele ane ike Ane kotolo pa nchao Ane kwa tulukwa nchao Mbasi anyiga bae Mbasi anyiga bae Onye hude wane ya Obakari bae Onye hude wane ya Obakari bae